50 languages.
97.
97.
Conjunctions, 4.
Konjunktioner, 4.
He fell asleep, although the TV was on.
Han sovnet selv om TV-en sto på.
He stayed a while, although it was late.
Han ble, selv om det var sent.
He didn't come, although we had made an appointment.
Han kom ikke, selv om vi hadde en avtale.
The TV was on. Nevertheless, he fell asleep.
TV-en sto på, men likevel sovnet han.
It was already late. Nevertheless, he stayed a while.
Det var sent, men likevel ble han.
We had made an appointment. Nevertheless, he didn't come.
Vi hadde en avtale. Likevel kom han ikke.
Although he has no license, he drives the car.
Han kjører bil selv om han ikke har førerkort.
Although the road is slippery, he drives so fast.
Selv om veien glatt, kjører han fort.
Although he is drunk, he rides his bicycle.
Han sykler selv om han full.
Despite having no license, he drives the car.
Han har ikke førerkort, likevel kjører han bil.
Despite the road being slippery, he drives fast.
Veien glatt, likevel kjører han så fort.
Despite being drunk, he rides the bike.
Han full, likevel sykler han.
Although she went to college, she can't find a job.
Hun finner ingen stilling, selv om hun har studert.
Although she is in pain, she doesn't go to the doctor.
Hun går ikke til legen, selv om hun har smerter.
Although she has no money, she buys a car.
Hun kjøper bil, selv om hun ikke har penger.
She went to college. Nevertheless, she can't find a job.
Hun har studert, likevel finner hun ingen stilling.
She is in pain. Nevertheless, she doesn't go to the doctor.
Hun har smerter, likevel går hun ikke til legen.
She has no money. Nevertheless, she buys a car.
Hun har ikke penger. Likevel kjøper hun bil.